Isahluko 20. Yabanizwe ukuze libe yifa. Ezekiyeli 45 verse 1. Iphuze linhloko okushiwo ukuhlukaniswa kwezwe. Isigaba 1 no 2 umbuzo. A. UHezekiyeli wathola ziphi iziqondiso ezivela kuJehova? B. Sizophendula miphi imibuzo? UHezekiyeli usanda kubona umbono omenze wakhumbula okwenzeka eminyakeni cishe ibe ngu-900 ngaphambili, esikhathini sikaMose noJoshua. Ngaleso sikhathi, uJehova wachazela uMose ukuthi imingcele yezwe lesithembiso yayizohamba kuphi. Kamuva, watshela uJoshua ukuthi izizwe zakwa-Israyeli kwakufanele zihlukaniselwe kanjani lelozwe. Kodwa manje, ngonyaka ka-593 BCE, uJehova uyala uHezekiyeli nayidingisiwe nabo ukuba baphinde bahlukanisele izizwe zakwa-Israyeli izwe lesithembiso. Lo mbono wawunamuphi umyalezo oya kuHezekiyeli nayidingisiwe nabo? Kungani ubakhuthaza abantu bakaNkulunkulu namuhla? Ingabe uyogcwaliseka ngezinga elikhulu esikhathini esizayo? Umbono osiqinisekisa ngezinto ezine. Isigaba 3 no 4 umbuzo. A. Umbono kaHezekiyeli wokugcina wanikeza amaJuda adingisiwe ziphi iziqinisekiso ezine. B. Isiphi isiqinisekiso esizofunda ngaso kulesi sihloko? Umbono wokugcina uHezekiyeli awuthola usezahlukweni ezingu-9 zencwadi ayibhala. Wanikeza ababedingisiwe iziqinisekiso ezine ezikhuthazayo ngesizwe sakwa-Israyeli esasiyobuye zivuselelwe. Iziphi lezo ziqinisekiso? Esokuqala, abantu babezophinde bakhonze uNkulunkulu ngendlela emsulwa ethempelini lakhe. Esesibili, lesi sizwe sibuyiselwe sasiyoholwa abapristi nabelusi abalungile. Esesithathu, bonke ababeyobuyela kwa-Israyeli babeyothola izwe eliyifa. Esesine, uJehova wayophinde abe nabo ahlale phakathi kwabo. Izahluko 13 no-14 zale ncwadi zikhulume ngokuthi iziqinisekiso ezimbili zokuqala okuwukubuyisela kwendlela emsulwa yokukhonza uNkulunkulu nokholwa belusa abalungile zaziyofezeka kanjani. Kulesi sahluko, sizogxila esiqinisekisweni sesithathu esiyisithembiso sokuthi abantu babeyothola izwe eliyifa. Esahlukweni esilandelayo, sizoxoxa ngesithembiso esiphathelene nokuba khona kukaJehova phakathi kwabantu bakhe. Lelizwe selinikwe nina njengefa. Isigaba 5 no-6 umbuzo. A. Embonweni kaHezekiyeli, iyiphi indawo kwakumele yabiwe? B. Yayiyini injongo yombono wokwabiwa kwezwe? UHezekiyeli 47 verse 14 uthi, liyoba ifa lenu, nithole iziqephu zendawo ezilinganayo. Ngafunga ukulinika okhokho benu lelizwe, manje selinikwe nina njengefa. Embonweni, uJehova wabonisa uHezekiyeli isiqephu sezwe esase sofana nensimu yase-Edeni. Hezekiyeli 36 verse 35. UJehova wabesethi, lena indawo enizoyaba ibe yizwe eliyifa lezizwe ezingu-12 zakwa-Israyeli. Hezekiyeli 47 verse 13. Le ndawo eyayizokwabiwa yayiyizwe lakwa-Israyeli elibuyiselwe ababezobuyela kulo ababedingisiwe. Ngemva kwalokho, njengoba kubhaliwe kuHezekiyeli 47 verse 15-21, uJehova wabesechaza imingcele ecacile emayelana nemingcele yalo lonke izwe. Yayini injongo yalo mbono wokwabiwa kwezwe? Ukuchazwa kwemingcele ekalwe ngokunembile kwaqinisekisa uHezekiyeli nayidingisiwe nabo ukuthi izwe labo abalithandayo laliyobuyiselwa nakanjani. Cabanga ukuthi abadingisiwe kumele ukuba kwabakhuthaza kanjani njengoba uJehova ayebaqinisekisa ngaleyo ndlela ecacile. Ingaba abantu bakaNkulunkulu basendulo balithola ngempela izwe ababelabelwe njengefa? Yebo, balithola. Isigaba 7. Umbuzo A. Yini yaqala ukwenzeka ngo 537 BCE? Futhi isikhumbuzani? B. Imuphi umbuzo esoqalisa uphendule? Ngo 537 BCE, eminyakeni engaba ngu 56 ngemva kokuba uHezekiele ethole lo mbono, izinkulungwane zababedingisiwe zaqala ukubuyela ezweni lakwa-Israyeli zahlala kulo. Lezo zenzakalo ezimangalisayo zakudala zisikhumbuza okunye ukuthi akufani obekulokhu kwenzeka phakathi kwabantu bakaNkulunkulu ezikhathini zethu. Ngomqondo othile, nabo babelwa izwe. Kanjani? UJehova wavumela izinceku zakhe ukuba zingene ezweni elingokomfanekiso futhi zihlale kulo. Ngakho ukubuyiselwa kwezwe lesithembiso lasendulo kungasifundisa okuningi ngokubuyiselwa kwezwe elingokomfanekiso labantu bakaNkulunkulu namuhla. Kodwa ngaphambi kokufunda lezi zifundo, ake siqale siphendule umbuzo othi, kungani singaphetha ngokuthi izwe elingokomfanekiso likhona ngempela namuhla? Isigaba 8. Umbuzo A. UJehova wabeka siphi isizwe esikhundleni sika-Israyeli wemvelo? B. Liyini izwe noma iparadesi elingokomoya? C. Laqala nini ukuba khona? Futhi obani abaye bahlala kulo? Embonweni uJehova ayewunike uHezekiyeli ngaphambili, wabonisa ukuthi iziprofetho zokubuyiselwa kuka-Israyeli zaziyogcwaliseka ngendlela enkulu ngemva kokuba inceku yakhe uDavide enguJesu Kristu iqala ukubusa isiyinkosi. Lokhu kwenzeka ngo-1914 CE. Ngaleso sikhathi, kwase kuyisikhathi eside isizwe sakwa-Israyeli ngokwemvelo sesingasebona abantu bakaNkulunkulu. Sesithathelwe indawo isizwe sika-Israyeli ngokomfanekiso esakhiwa amaKristu agcotshwe ngomoya. UMathewu 21, verse 43 uthi, yingakho ngithi kini, niyophucwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawo. Eyokuqala kaPetro 2, verse 9 ithi, kodwa niluhlanga olukhethiwe, abapristi abangamakhosi, isizwe esingcwele, isizwe siyimpahla ekhethekile, ukuze nimemezele kabanzi ubuhle balowo wanibiza ukuba niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Nokho, uJehova kagcinanga ngokwenza kube khona isizwe esingokomfanekiso esikhundleni sesizwe sakwa-Israyeli ngokwemvelo, kodwa wenza nokuba kube khona izwe noma iparadesi elingokomfanekiso esikhundleni sezwe lakwa-Israyeli lasendulo. Njengoba sibonile esahlukweni 17 salencwadi, izwe elingokomfanekiso liyindawo elondekile lapho abagcotshiwe abasele bebelokhu bekhonza khona uJehova kusukela ngo-1919. Njengoba isikhathi siqhubeka, labo abanethemba lokuphila emhlabeni, ezinye izimvu, nabo baqala ukuhlala kulelizwe elingokomfanekiso. Nakuba iparadesi elingokomfanekiso liqhubeka landa namuhla, izibusiso zalo siyoze sizijabulele ngokugcwele kuphela ngemva kwe-Amagedoni. Ukuhlukanisa izwe ngokunembile libe izingxenye ezilinganayo. Isigaba 9. Umbuzo. Yiziphi iziqondiso ezinemininingwane uJehova azikhipha ngokwabiwa kwezwe? UHezekiyeli 48, verse 1 no-28 uthi, yilawa amagama ezizwe, kusukela emkhawulweni osenyakatho, indawo kaDani, igudla indlela eya eHethiloni, iye eLebo Hamathi, eHazari Enani, ingasemngceleni weDamaseku ngasenyakatho, eceleni kweHamathi, isuka ngasemngceleni osempumalanga, iye kosentshonalanga. Uverse 28 uthi, umngcele oseningizimu ongasemngceleni kaGadi, uyosuka eTamari, uye emanzini aseMaribathi Kadeshi, uye emhosheni, uziyofika olwandle olukhulu. Ngemva kokuba sekubekwe imingcele yezwe, uJehova wachaza ngokucacile ukuthi izwe kwakumele lihlukaniswe kanjani. Wayala ukuba amafa ezizwe ezingu-12 zakwa-Israyeli ahlukaniswe ngokunembile nangokulinganayo kusukela enyakatho kuye eningizimu, kuqale isizwe sakwaDani enyakatho yezwe kugcine isizwe sakwaGadi emngceleni oseningizimu. Ifa ngalinye lalisiqephu sendawo esisuka emngceleni wezwe osempumalanga size siyofika entshonalanga olwandle olukhulu noma olwandle lwaseMeditera. Isigaba 10 umbuzo. Kungenzeka lengxenye yombono yabaqinisekisa ngani ababedingisiwe? Kungenzeka ukuthi lengxenye yombono yabaqinisekisa ngani ababedingisiwe? Ukuchaza kukahezekeli imininingwane mayelana nokwabiwa kwezwe kumele ukuba kwagcizelela kwabadingisiwe ukuthi izwe laliyohlukaniswa ngendlela ehlelekile. Ngaphezu kwalokho, ukuhlukaniswa kwezwe ngendlela enembile phakathi kwezizwe ezingu-12 kwakuzogcizelela ukuthi umuntu ngamunye kulabo ababeyobe bebuya ekudingisweni wayeyothola nakanjani ifa lezwe elibuyiselwe. Akekho wayeyobuyela khona afike angabi nandawo nakhaya. Isigaba 11 umbuzo. Yiziphi izifundo esingazifunda embonweni wokwabiwa kwezwe? Yiziphi izifundo ezikhuthazayo esingazithola kulo mbono namuhla? Ezweni lesithembiso elibuyiselwe, akubona abapristi namalevi nezikhulu kuphela ababeyothola indawo, kodwa bonke abantu bezizwe ezingu-12 babeyoyithola. Ngokufanayo nanamuhla, iparadesi elingokomfanekiso alilona elabagcotshiwe abasele kanye nalabo besixuku esikhulu abaholayo kuphela, kodwa nawo wonke amanye amalungu esixuku esikhulu anendawo kulo. Umbhalo waphansi uthi, ukuze uthole kwengeziwe ngendawo ekhethekile nesabelo uJehova asibekela abapristi nezikhulu ezweni elingokomfanekiso, bheka isahluko 14 sale ncwadi. Umbhalo waphansi uyaphela. Kungakhathaliseki ukuthi indima yethu ayigqamile kangakanani enhlanganweni, sinayo indawo nesabelo esibalulekile ezweni elingokomfanekiso. Kwaze kwaduduza ukwazi lokho. Izinto ezimbili ezibalulekile eziwumehluko zisho ukuthini kithi? Isigaba 12 no-13 umbuzo. Iziphi iziqondiso ezicacile uJehova azikhipha ngokwabela izizwe indawo? Iziqondiso zikaJehova ngokwabiwa kwezwe kungenzeka zamdida uHezekeli ngoba zazingafani nalezo uNkulunkulu ayezinike uMose. Cabanga ngezinto ezimbili ezaziwumehluko. Eyodwa iphathelene nezwe, enye iphathelene nabantu ababezohlala kulo. Okokuqala, izwe. UMose wayeyalwe ukuba anikeze izizwe ezinkulu indawo enkulu kunalezi ezincane. Nokho emboneni kaHezekeli uJehova wakhipha iziqondiso ezicacile zokuba zonke izizwe zabelwe iziqephu zendawo ezilinganayo. Hezekeli 47 Verse 14. Ngakho ibanga elisuka emngceleni osenyakatho liye emngceleni oseningizimu endaweni eyifa lesizwe ngasinye kwakufanele lilingane ncamashi kuzo zonke izizwe ezingu-12. Wonke ama-Israyeli kungakhathaliseki ukuthi ayengawasiphi isizwe ayezozuza ngendlela efanayo kuwo wonke umkhiqizo wezwe lesithembiso elalithola amanzi anele. Isigaba 14 umbuzo. Iziqondiso zikaJehova ngokuphathelene nezifiki zazihluke kanjani kulokho okwakubhalwe emthethweni kaMose? Okwesibili, abantu ababeyohlala kulo. Umthetho kaMose wawuzivikela izifiki, uzivumela ukuba zikhonze uJehova, kodwa zazingabelwa indawo. Nokho, lokho uJehova abese kutshela uHezekeli kuhlukile kulokho akusho emthethweni. Wamyala, nika oyisifiki ifa endaweni yesizwe ahlala kuyo. Ngalo myalo, uJehova waqeda umehluko omkhulu owawukhona phakathi kwama-Israyeli okuzalwa nezifiki ezazihlala ezweni. Ezweni elibuyiselwe, uHezekeli alibone embonweni, waphawula ukuthi abantu ababehlala khona babekhonza uNkulunkulu ngobunye futhi belingana. Isigaba 15 umbuzo. Iliphi iqiniso elingenakushintshwa ngoJehova elagcizelelwa iziqondiso azikhipha mayelana nezwe nabantu abahlala kulo. Lezi ziqondiso ezimbili ezimangalisayo uHezekiah azithola mayelana nezwe nabantu balo kumele ukuba zenza babedingisiwe baduduzeka. Babazi ukuthi uJehova uzobabela indawo elinganayo neyabanye kungakhathaliseki ukuthi bangama-Israyeli okuzalwa noma bayizifike ezikhonza uJehova. Lezi ziqondiso zaphinde zagcizelela iqiniso elikhuthazayo elingenakushintshwa eliwukuthi kuJehova zonke izikhonzi zakhe ziyigugu ngendlela elinganayo. UHagayi 2 verse 7 uthi, ngizo zamazamisa zonke izizwe, izinto eziyigugu zazo zonke izizwe zizongena kulendlu, ngizoyigcwalisa ngenkazimulo, kusho uJehova wamabutho. Namuhla kuyasijabulisa ukwazi lelo qiniso, kungakhathaliseki ukuthi sinethemba lokuyophila ezulwini noma emhlabeni. Isigaba 16 no-17 umbuzo. A. Sizuza kanjani ngokufunda imininingwane ephathelene nezwe nabantu abahlala kulo? B. Yini esizofunda ngayo esahlukweni esilandelayo? Sizuza kanjani ngokufunda le mininingwane ephathelene nezwe nabantu abahlala kulo? Sikhunjuza ukuthi ubunye nokulingana kufanele kube izinto ezigqamile phakathi kwethu namuhla. UJehova kakhethi, kudingeka sizibuze. Ingabe nami angikhethi njengoJehova? Ingabe wonke umuntu engikhonza naye ngimhlonipha ngokusuka enhliziyweni, kungakhathaliseki ukuthi ungowasiphi isizwe noma ubhekene nani ekuphileni? Siyajabula ngokuthi uJehova usenze sonke sakwazi ukuthola iparadise elingokomfanekiso ngendlela efanayo, lapho sinikela khona inkonzo engcwele ngomphefumulo wonke kubaba wethu osezulwini, futhi sijabulela izibusiso zakhe. Manje, ake sixoxe ngesiqinisekiso sesine esengxenyeni yokugcina yombono wokugcina kaHezekiah, isithembiso sokuthi uJehova wayeyoba nabantu ababedingisiwe. Yiziphi izifundo esingazifunda kuleso sithembiso? Impendulo sizoyithola esahlukweni esilandelayo. Indima yakho ekukhonzeni uNkulunkulu ngendlela emsulwa. Okokuqala, kungani ukholelwa ukuthi likhona iparadise elingokomfanekiso namuhla? Okwesibili, kungani ungaqiniseka ngokuthi unayo indawo nesabelo esibalulekile eparadise elingokomfanekiso? Okwesithathu, umbono wesiprofetho wokwabiwa kwezwe ukufundisani ngoJehova.